Emma the Dragon, Odi Avenue, Team Producer, Ant Love. What's a point, Temu Twaliko School? I remember those days Nalimu S2. Tombuza mwaka mkubecho si chikulu. Jina sangu ni mwale rinya yezikulu. Nenja gala mutabi at the first time. Olio mwala njira na wakatole tabazungu. Na muhimiza na gane ndi ite zalau. Ngendo chite gira ngetawu ya katole ya mumo kutu. Na iku kurunjibu ni mwala I can't just give up. No nyenge yuchi mtegezo banji golu kasiru. Vomu gamba I love ya kuseka lafu. Kurunjibu ni mwana na atero kukwe dalu. Echizibuta yugira sinangere mugamba I love you. Wendo oza kurujibu entuka nukukaba. Chovula binta bute nesala mpandi kaka imba. Kale kaka ite binti kiziwe.
Sisilini na mpendo
binti kiziwe. Oyo mwala angirira. Alina waka atole tabazungu. Ne wangu wanita ulira. Na emu tima wange mpulira mwagala. Bendi na mpenda sana. Emma Dragon imbe titi mkwa neolavu. Aina kuile mkwa yonichi galadifu. Atobulu njitalia musinga beautiful. Dresa anange ni mulezi mulundi handsome. Love weziba maso brandy. Ateka tunja jitu wanga chilago gifti. Ono wange mtu wanga mbeja princessi. Ato mkwa no gwendi na mungi ngaro mia njuleti. Baby tolia na yenchi manyiti dresana. Ngenda kuwa ndikilo mkambu wangu kapula. Penji we kuletele banka luwa. Gavinje Junior in Harry Potter. Baby tolia na yechi manye titwe sana. Ngenda kuandikilo kukambu waka papula. Benji we kuletele banka luwa. Gavinje Junior in Harry Potter.
Sisilini na mpinti
binti kiziwi. Oyo mwala angirira. Ayina waka atole tabazungu. Ne wangu wanita ulira. Na emu tima wange kulira mwagala. Baby na kupenda sana. Aolio mwala uliwe mtunuli ya visenge vya tomela. Simanchi akola kubanga mlijenge ndambela mulaba. Andi kubongo yanse samusai kumpene kumutima. Hankubanga bia kunye mkwano gugwa antamiza. Kampa andikele tapozi ngateko Facebook stickers. Hedi katekeka I love you mkwangala nyo baby. Pozi nobu gambo kuwa nanga I love you ya telia kusinga. Kubanga bia kunye mkwano gugwa antamiza. Kampa andikele tapozi ngateko Facebook stickers. Hedi katekeka I love you mkwangala nyo baby. Pozi nobu gambo kuwa nanga I love you ya telia kusinga. Emma the Dragon.
Love you kwa
kiki.
I need you kwa kiki. I love you kwa kiki. Hata kusema neno I need you kwa kiki. Alitambui. Baby I love you.
Baby wangala nyo.
Ngaona tisika na. Baby, I need
baby,
you.
Baby,
ooh, baby, I love you.
Baby, I need you.
Baby, ooh, baby, I need you.
Baby, ooh, baby, I need
you.
Binti kiziwi. Oyo mwala angirira. Alina waka atole tabazungu. Ne wangu wanita ulira. Na emu tima wange kulira mwagala. Baby na mpenda sana. Binti kiziwi. Oyo mwala angirira. Alina waka atole tabazungu. Ne wangu wanita ulira. Na emu tima wange kulira mwagala. Baby na mpenda sana. Emma the Dragon, Gaga God of Rap.